Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. 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 Namba unayopiga inatumika kwa sasa.
Kasa on a beat.
I called you, ila unatumika sana homie, sana homie. I called you, ila unatumika sana homie. Yeah, 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 yeah. La, 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 la. Ila unatumika sana homie, sana homie. Tani kuchizi. Life ni good, tuna ball saa hizi. Kama ulijua kwamba mina call kuku please. Now you wrong, I'm not that easy. Mambo ni mengi na najua. Sibora ungesema na kusumbua. Kuliko haupoke una uchubua. Haujui laba ni mchongo na kusanua. Sanua. Nono najisha uwa huko TikTok. Inamana huwoni hiyo ringtone. Kama unaleta dharau za kihivyo. Siku pigi tena leo mwisho. I called you, ila unatumika sana homie, sana homie. I called you, ina maana simu hauoni, hauoni. La 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 la, ila unatumika sana homie, sana homie. La 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 la. Ila unatumika sana homie, sana homie. La 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 la.